zplug.com.
Fiashi pa kunkushi, fwe boba lupwa wale chushi. Kudipenda wiyo ipaye inkari lila muntu wandipushi. Nefa kuitolo wachucha, sunka noti kutusha. Doesn't matter kwe uchoka unga nkadeve ufuna mu future. Wika suminisha po muntu uku kwe batita waka kwanishi. Maho yota babili vamo elo bafuwa fe waka kuvanishi. Maoneka kwa tini bangeli kunja muka tini bashetani fye. Shie maba dali say I believe. Dreams do come true. Shanwila dandaula, vunze vifake mumanja ya katula. Fuka malanda na nkwe uyu nilesa wea mandela na vanakula. They thought they buried me na buwana chuka na peni fulu mtandafula. Loke we mbulo longele we mpepo wande kakasa ni kakasuba. Kalamushe kubantu vunze nobody knows tomorrow. Ikakakana neba nkumufiki lapo we used to borrow. Happiness is my main priority ni nakulila musoro. Fweba na bai chuli la paka nemfwa tatu wakabepo mulolo. Who God blessed, no man can kiss. Nolo bai sema ifo ways. Nidi na family ye ili chetekera na kamwana kangono to raise. Nidi muleli yanga na nguba marusha maningi kunifa kamurezi. The sky is the limit, plani ya tupaka tika fike na kumwezi. Wika suminisha po mtu uku kweba atita wakakwanishi. Maho yota babili famo elo bafuwa feba kakufanishi. Oneka kwa tini bangeni kunja muka tini wa shetani fye. Shie mama daddy say I believe. Dreams do come true. Yeah. Dreams do come true. Dreams do come true. Today is no denial. Go for your friends got the time yao. Look at me now, this 7 zoseka na uza juu ni dao. I've been winning for a while, sina dekepo kusunka mafao. Taking a care ba mayo, bari kubenzo basho ba banzao. Tozo rejected, niba mapkela pafupi no vipanga friendly. Instead yo support ya penenzo tulu kusha benzo fuck up o envy. Gani na kwani so choka muudu ninga kwani so gula pentry. Bebenzo tifidinga niba ngono boya batu patide bengi. Shaka ikarepo broke again. Every day I end, where I'm from, vintu vidi insane. Although I can't complain. Penny didi panos independence edi yesterday. Hard to fight before my problems ya chaya escalate.
You shady young.
Yeah.
Yo Sam. Logistics. Muchemo.
Yeah.
Yeah. We duck. Hostiles. Wise man,
yeah.
Standard man,
yeah.
Yeah. Young kid, Nico G, Mr. Frank, baby.
Zplug.com.